yeah.
And your climber,
yeah. Tell you, yeah.
This building,
yeah.
Black market records.
Kama mchekini na big news, niko matire mamochi zote ni melipuzi.
Magoshodo mashashola kuna kreti, Orion pulizeni kuna venye amebleki.
Gymnastic ukundo kuna mwaki.
Anyway mbogi yangu ndo the besti.
Siku kenyesha tunapote kama masti.
Watch out to floss na masigns ama gun click.
Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu. Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu.
Mwambia funge nyumba junda tokia kenda treka. Mini homebreaker wako kenda mtreka. Sipendi feeling za kitele na novela. Shiko wakiweza sisibi kumsesa. Kiteve vateve vateleza tukunyandue. Na lewa ni kusumbue. Hakuna kitu najua niko mavela mavela. Sipendi mwenye najua. Napenda ukini kwa muwana kwa gabado wa US.
Biga shere. Kumbuka utakuwa mzee. Utadedi muda kula stare. Ka karuke. Rauke. Azisha tavurugwa kukumbuke. Meza chafua ukilia. Ukikumbuki ama mibu ulopitia. Meza chafua ukilia. Ukikumbuki ama mibu ulopitia. Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu. Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu.
No days, tunabai better days. Kujihapi utamaduni wakijiana. Chasa mbele kako na ma stress. What's gonna happen, jaribu kujichanganya.
Maplug wa madem social media. Tansi kaitisha kakitepa no sukunia. Atuchomi maloko ni marufu kukunukia. Ndo mana ukinisifu sana nanza kukufungia. Respect and ensure to my people. Haikuwa kazi ndogo siku fika panilipo. Unachezeshwa mabare, unachemeshwa likijitu. Leo ndili kukwa na bagame na visitu.
Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu. Enjoy, tumia, usi save kitu. Pambika, shikisha, usilale usiku. Lewa kila siku idunia zoya mtu. Kipata, nakula, utakufa tu.
Look for me, girl, show me your sexy smile. I wanna touch your body, please, girl, don't mind. Now go, na softy color, mix and macho sanguai. You teenager, you lewa to Southern.
Look for me, girl, show me your sexy smile. I wanna touch your ball, please get on my knuckle. That's a fickle, I'm it's a macho sanguine. You teenager, you lewa to Southern, hey.